Oga.
The officials.
Santa Boy.
Azuwea.
Infinix Empire. Tanzania, Zambia.
Cheers. They got to bundle. Ha. Now for me, I'm a kingdom.
Olele. Mimi kwako nishalewa, kwa mwingine ntachelewa.
Mami, what my aunt? Nameko kwenda, pakila putwala tanga matizi. Tule toloka faloyo wakanya.
Disemba nataka kuwa nawe, nawe, nawe. Nataka tucheze wote baby.
Nobody belong in it. Nisha pazi kale na tupanga family. Nisha nita volume jili lenga fulike. Tusha nechiba kali papa basi pepe. Nijili tule vipa. Kale wangu pete wali fika alpa. Nijisemba ni non location. Tanzania, Zambia, Munesheni. Kale wangu Nijali wa sweet, sweet testi. January to December to Kenzi. Kuleva kukava kutalala. Mnyu mazi mwasi vyongo mwishalila.
Atuta cheza baka matoto. Baka majoko.
Oga. Chu, 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 chu. We go.
Oleleo, oleleo. La 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 la. Oleleo, oleleo. La 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 la.
Ino mazikuwa weno baka shana. Kwa shile pa kumakapane. Elatite volume wete champagne. I'm feeling the vibe of yon seleteni. Lelo kushuma kama na makutambia. Round one kwa tini na mashampagne. Gen walk pendo mtu mashalila. Enjoyment ama piano voya lelila. Lelo ni lelo tuna kesha paka majoko. Nemba timu kalipene jubulongo. Fili mten denu napone watolo. Ama dance kuyu mina na kukamulolo. Mami, double shooter. Imi mekele na shene shatumba.
Atuta cheza baka majoko. Atuna kesha baka majoko.
Oga. We go.
Kela spasi manu wa eduate. Watu wa edukta ukulomota. Deni toziki. Era haipa. Jema ni meto. Biki manisaki. Female promoters. Amanda pa trip. No muna kwa kifeni rocks.